Capital Mixmaster DJ Schwarz.
Wakati tunasema zinu wanoma, si kusema tuko naoma, misiwezi kutuangana tini kusuki. Nikusomua lungu na kutandika kiso mpaka unatua nundu. Ingati stuff that is hand in the times nicer than the best is. Yo, even tupaka mazakuwa ni za kilonyi, including Osama bin wa mandeni knows this. Atijivanyi?
Kick back and relax. DJ Schwarz got this.
Nasemaje, mstari muhimu timam, ni ya mangirima. Wenyeji business, punk na ndia project. Funza society ndani ya beat kuwa motivate. Magirimba na mashori wako frontline. Atujai force line, series science. Bora robbers, sijali raw cash. Meditation focus, you take notes. Atatukiwa hustle, chenye tunathink most. Freedom concrete jungle, hama fala still. Awatake situ mange. Stick up kwa bank, mzee ya kabla tujipange. Washikaji ndani ya jela mikono juu.
Wote mko kwenye nyumba rusheni mikono kwenye hewa. Modinari na mashori, wote mko kwenye nyumba rusheni mikono kwenye hewa. Modinari na mashori, wote mko kwenye nyumba rusheni mikono kwenye hewa. Modinari na mashori, wote mko kwenye nyumba rusheni mikono kwenye hewa.
Wenyeji mina shukuru menita kwa ingoma. Genge mziki ya mtani tunasonga songa. Mbele mpeleke dini sikize vitu mbaya. Kivyo miamka nkani mepewa dawa. Ekeni mkono juna mzidi kuzeka juu. Vidole msisau pia na migu. Unasikia aje min kofiti. Najua mkwa mnexpect kitu kai. Ngome wazeza kana roba. Ngome akizejo kani namba moja. Uko flani maumau family. Yangu nusisahau.
Modinari na mashori, wote mko kwenye nyumba rusheni mikono kwenye hewa. Modinari na mashori, wote mko kwenye nyumba rusheni mikono kwenye hewa. Modinari na mashori, wote mko kwenye nyumba rusheni mikono kwenye hewa. Modinari na mashori, wote mko kwenye nyumba rusheni mikono kwenye
hewa.
Schwaz, Mambo Bad.
Now you are not niache kishujaa mzee. Damu jasho machozi, mao akashinda kwa mashaka kenda na trophy, matigari hana hata kapiopi, serikali nataka nifuze Nairobi, mangati nataka wamangisha jirongi, ya wana kofi, they don't know who we be, haikosi, white island no more, sisiri hawatoshi, hivi temepita rangi ya ngozi, na kabila najua ni mbili tu, maskini na mdosi, synchronizing in time, 205, decolonizing in mind, niseme mbili jini, plotize wana rhyme, vision za sheni wa kifiro, bogi mato, mtu anatusi mafiti mada linyonya, lafo na pigiwa makofi za kilo, washu kudon wanya njiro, the same route, orif mama yetu njeri, hizi ni betre ya mahiro, ka Kenya ni Matrix, nani ndio niyo, kake madhi hapa the one, then society ko drunk, na opia milo semekana na Karl Marx, na bilabu ni charge, na pay tax, kwa haras, baby, na mambanga, mothers can't even protect the babies, wanaume wezi protect my lady, wow, haki bengao, vita vya bunduki, kia mkuki, bullets, go kenai, vita mutena zanyai, yeah, wana kumanga msi.
Mambo bad.
Tunawaka maka tunde machozi, kawaida yetu, kuvunja kode maka tunde kikohozi, kawaida yetu, tunawaka maka tunde machozi, kawaida yetu, kuvunja kode maka tunde kikohozi, kawaida yetu,
I'ma smoke shada mbele ya my mother, ata kama mbuyu wangu aingie arada, bada hiyota waka mbaka zita ninyaka, niwanze kuwa itanyi wote my mother. Mamada kam tiku nye jam na jam ikpiku nani ya dwa tukwa mapaki tuwanze kusniff gam kwa traffic jam sinima washomi ushiko keja moja pamoja na mlami flani kimpati ya kinyo wajikali nikimuambia onja kwa kuna kitu kangoja kwa hii game yangu wakuna bix unaingiza vokonda ni ya soda na una mix ubani mna kunywa hensi na kunywa karasi ndio kwa mana mwezi kuwa geroro kama sisi mama miwa meshona chela mila kamia mwezi ni karibia jumini metoka kangemi kunya moratina na wadigwa mi nuambia daily 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 Gabi tunenda mbali kwa hii safari tunakunywa safari ken peke na umbwa kali lakini bada kilomita kadhana za kuleta mbuluka umengo kubasha watu na mapengo chori wangu Miss Kenya chori wako ex majengo ni vile tu mwako zangu zimeni bamba mpaka nimeshinda kutoka zamza mpaka nimejifunga shingo na kamba waje bana waje kuna doja waje.
Yo, weka kono juu, acha kujidu, weba, tender, pills na tattoo, nataka toka hapa, nisha waka bila vyatu, ama rulers na pullers na bado chana mbachu, 1-2, mabale na zale zisha kwachu, F2, siwezi simama bila watu, wakini shika, mina hakika misi bantu, wakini hana, minisha bamba na gidhafu.
Tuna waka maka tunde machozi, kawaida yetu, kubuja kode maka tunde kikohozi, kawaida yetu, kawaida yetu. Don't try to hurt me, man. We're still living this ghetto life. You know what I'm saying? Struck with strife.
DJ Shore is on 98.4 Capital FM.
Kukul baba, kuflani zoda kwada. Nasege, mediami na bifaru. Tuna, majetwa teza storm na SS Marine. Wafuwaswa, tumekuja kuchukua. Who put the mean, madin. Tuko jeshit buena zedia head from scene. Tunatumia, TNT, tofanyo fiatna. B-52, kwenyo mati zoda nati. Nakuta keti, nasenti jeti, natuma mizel. Jit hilo, ninagioka jezel. Angania mento, incognito, Gambia jeshi, kutoka ghetto. Then in again, then in a fight for my rent. Na check what scope, class never. Kuka kuka, netupa kwenye pipa. Na chia kurneti, full real guamba. Nenuka kizuka na bazoka.
We are people, hypocrites. Just in my car, I said that Babylonian
shit.
Just
soja wanacheshwa ta nikute kwenye msitu wenye miti mirefu rasta man ajena niko chicho nyanya nasema kweli ndio maana nakufa kisoja najitoa mwanga kama Yesu msalabani napiga saluti bendera uko inapepea papa pande nalia makamanda vitani tazama kulia shafra man nafuka kanda tunakuja na ufuo wanacheshi na chombo cha baadhi brigadia kanali uko jono flacha nani 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 nani
we're not gonna run from them jami ya send them say it's not the same
we are people in the streets chat them up our rest like that Babylon ya
spishin them all are gonna be run from them we're the soldiers and all the different
the fire of the band
shake something right for the people shake is what it's all about shake song up you know what do a pizza and move it all around move shake song up Kuruka tuka tika is what it's all about. Move, shake, songa. You know what tuka pizza and move it all around. Yes, Bizak on that MIC. Mase skiza, villain in the spit hockey. Nikama scissors, Ziki cut slowly. Ni nani, it's a Superman bomb. Zizi, na roundi na smoke. Jizka blani spit. Yoni weze kuroga wadhi wakuwa sick. Na niku kushika na kushika uchize. Lazimo shake muku, lazimo tingi share. One, two, what I came to do. It's three, four, get your butts on the floor. Five, six, bombs is in the mix. This beat is like a drug and I'm the fix. I want to, what I came to do. It's 3-4, get your butts on the floor. 5-6, bombs is in the mix. This beat is like a drug and I'm the fix. Yep, move, shake, songa. Kuruka tuka tika is what it's all about. Move, shake, songa. You know what tuka pizza and move it all around. Move, shake, songa. Kuruka tuka tika is what it's all about. Move, shake, songa.
DJ Schwartz, Mambo Bad.
Check this out. Yo, yo, wake up in the morning with a smile on my face. With a feeling of getting up and fall today that I can take no mistakes. Now I'm on exactly what I'm doing, where I'm going. It's like I'm walking in clouds, look, I'm flowing. And if you're close to the day, I'm already so awake. I'll make chapati, hot cup of tea that goes to body. To celebrate a new day with a new mission. Wish we'll face the day alone with a bright vision. Cause look, I was in the studio last night. God knows, damn, the song turned out tight. Song after song, what the heck can go wrong? See, now Robbie got me flowing all night and day long. So as I step out the door, I make sure I look fresh, fresher than ever, with a cap rating stellar. Starts on Monday, the smile is still on a Sunday. I keep the sunshine, I'll always find a way. I'm so happy, happy as the day, I'm so happy. Today was the day I woke up with a smile. I'm so happy, happy cause I made another day. For we can be my happy day, every day's a lovely day.
I can be bouncing off enemies like a banshee. You can't see or perceive where I stand, G. I ain't bragging, but damn, I'm the man, G. You can be anything that you want, youngin'. See me, I'm in a fame game and I love money. I love females that look good and smell lovely. Lovey-dovey and cuddly while I'm rubbing. It's the rhythm of the gangster you ain't knowing. Hold on, though it's the gangster they love on them. Holding and maybe never letting go, homie. I'm honest when it comes to the things I'm running. Definitely G'd up in a good way. Beautiful life from doomsday to newsday. Explain this, traveling on a Tuesday. And spending money on any given Sunday. Huh?
I'm so happy, happy as the day, I'm so happy. Today was the day I woke up with a smile. I'm so happy, happy cause I made another day. For we to be my happy day, every day's a lovely day. I'm so happy, happy as the day, I'm so happy. Today was the day I woke up with a smile. I'm so happy, happy cause I
made another day. Ni brother hustler, hustler da Ibra. Kama siba niko tight kama bikla Ibra na tema fikra kama elimu ya ikra. The hustler mepinda most wanted kama jira. Fly thug dark nigga. Cheki taswira kauli kona bari. Hii game ni meimari. Jemedari kama mula umari. Na tema mistari kasi kama risasi. Muasi na asi. Niko underground kama mati muadui. Rasi ya unijui. Naweza kuwa rafiki pia naweza kuwa adui. Mini full murui. Natoka nipo toka mbali. Mkatae mkubali mie MC mkali. Wanatambua kila mahali. Naribu sija naribia ata serikali kwani kitu gani naishi kwenye ulimwengu wa generali naongozwa na reality sio madidi hali inanifanya kuwa gaidi
capital mixmaster DJ Schwartz
full kafidi posi kikosi kwenye rapa bosi like misosi wagosi wanazingua kaya na wote ndani ya sanaa wanaojuza kama motherfucker ibada hustler full
tunawapiga bao tumejihami na mabasha na kibao kikosi cha mizinga kwa mao mao tunawalipia kwenye maviwanja zao tunawapiga bao tumejihami na mabasha na kibao kikosi cha mizinga kwa mao mao tunawalipia kwenye maviwanja zao
I drop flow like cannabis, is this? Can I bust just like a boss? Lose trust, bust your jaw, it's your loss. Who be the boss? Tossing, a lyrical flaws causing us to be flossing. Abortion, approach with caution, pausing, distortion. Fast like the ocean, I sip a potion. My first notion is game erosion. First verse explosion, fakes are posing, hoes are exposing. We all lost the chosen one, the prodigal son. Where it all begun, how it goes and how it comes. Money ain't funny, streets is hard, cold and dark. That's why I spark from the heart part. Don't give a fuck about the chart. From the start in the neighborhood, dogs bark, bite victims in car parks in broad daylight. Put up a fight, try to pull out a knife, lose your life, think twice, alright? Your soul is the price, like a game of dice, cold as ice. Red, black or white, red eyes with blurred sight. I still write, whether I'm wrong or right. Take flights to reach higher heights. We get high to get by, struggle to make it. So we hustle and take it, barely make it ends meet, ain't it? Unfortunate, fortunate to be what we wanted to be. Your ultimate destiny for infinity. Life's a test to me, I gotta pass, make it back. HIV in a fat, it's a car accident. My in a fat cast, I had beef. Last thing I heard was the blast of the eagle. Not a bird, not a word on the streets. The end of the world,
yeah. Niko na home nyingi kushinda my boys or Mike Rabai. In fact, cha kwa mkimbizi na John ndio naitwanga. So sinafaini patie hivi makoz na Mike Saba kwa kuleta hali ya taharuki. Toka anduki kampangaji mwisho mwezi landlord akidai kwanja. Hata kabla nibishe mlango kwa babae kanga wakaushe aka sub zero wamefreeze joto wanadai flana. Temperature zimepita za huko Mombasa na mbali sana. Zinedine Zidane starting line up ya Real Madrid. Na hiyo inamaanisha huku utoboy kudai namba plus striker wao shachoka kohoya na dai sub ha. Ni mambo na kumark territory. Kwa hivyo madogi za mitaa zingine hazikojoi mitani hapa kuifanya iwe ngumu kwa ujamaa yoyo kubai manga kunimwagia unga ili kuona unga ya jogoo kimwagi kanga. Sa zingine hata blue ya madondo sijaipata wanchuani ya taros kwa ile noma nishai hata. Situation ukuta nyuma ya mgongo kashaifana in the process I can't take it no more na die kamba. Tishia kujihangi hivi ama kutreden kujirusha kutoka kwa building kama KCC akili zipato kingo flow ni die fast. Juma heta wakisikia hivo watafry sana smile kushinda ule jamana kwanga kwa promo ya chai jaba. Buda in flani anytime kwa socks utawaiganja lafu tukishaji bwenga fresh ndio doo wataitana. Wisha
tunawapiga bao tumejihami na mapunch na kibao kikosi cha mizinga kwa mao mao tunawalipia kwenye maviwanja zao. Tunawapiga bao tumejihami na mapunch na kibao kikosi cha mizinga kwa mao mao tunawalipia kwenye maviwanja zao.
Na 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 hey yo na 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 hey yo na 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 na
DJ Schwartz, Mambo Bad.
Sam, stand if I'm a dim, na come the wicked slam. So, when I slow, you na fatigue, ya, na shika, na I'm a dim in the middle, ya. If you look at food, you come up with a wizard, ya. Bamba, na na microphone, go big, ya. Na leta, Tai Chi, me na joke a blue sea. Na think it's a legend, ya, wa fan, me we who see. Meta, from sea, kissing, go we from sea. Una legalize, pack a sling, ya, ma juicy.
Hey, yo, na 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 na. Hey, yo, na 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 na. Hey, yo. Na 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 na, hey yo, the cannibal na Sharama. Cannibal still bouncing, bouncing. Sharama still bouncing, bouncing.
Sharama still bouncing, bouncing. Cannibal still bouncing, bouncing.
Cannibal still bouncing, bouncing. Sharama still bouncing, bouncing.
Sharama still bouncing, bouncing.
Cannibal,
Jami kono ju, chese goma manda ju. Jumbo ju, jamba ju, jamba ju. Jami kono ju, chese goma manda ju.
Hey yo, na 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 na. Hey yo, nika nipo na sharama. Sani ba still bouncing, bouncing. Sharama still bouncing, bouncing.
Sharama still bouncing.
Capital Mixmaster DJ Schwartz.
F B na sita na shika na zika na dika mistari mizani mekali mezani ulithani ni nani amekuja kubadili family zote za ghetto na mento vitendo minendo hebu punguza mapupa za media kipindi ni ya MAU double penye si struggle kupita through milango za dance ni jasho za dando iwe hard kwa makomasho tuko macho macho anko nipe heshima lazima hasla tashiba kabla nipekeja teja fadhali we kilema hema kabla ulalechela sela tigika na mabega kubali we ni member member wahenga walisema game akisifiwa nasimu utazidiwa
biyo flani danya love na mezani ukituona danya club samahani hawa matupi danya fane na mnadani ukipatana danya club ho niache ukipatana danya sapro niache ukipatana danya club ho niache uko flani danya love na mezani wakituona danya slavu.
Soma dibaji ya wenyeji na semaje. Soma gazeti za dandoras na semaje. Uko kwa mikono za polisi utahefaje. Umekutana na jambazi si ujikate. Uko flani wakiba ndani usijishashe. Kama unagode na kilaita si ukibashe. Zikusanye, usijibanze. Heri ujikaze, wasikufate. Ni mapema itabidi ujipange. Hawa mafala awataki si tumange. Ipate kwa club lazima wajirushe. Tupate kwa slam lazima tuwaki. Jipate kwa show, lazima ujulishwe. Ni hip hop, ni his song, I distort, he single. Ni nini, ni ligo, ni lito, ilivyo UK, double O, M, U, double.
Uko flani danya love na mezani. Ukituona danya club samahani. Hawa magupi danya fane na mnagani. Ukipatana danya club ho niache. Ukipatana danya sapro niache. Ukipatana danya club ho niache.
DJ Schwartz, Mambo Bear.
K-South, Twende Kasi Sasa.
See the blazes.
More fire.
Kila moja ana yake maze. Goma imeshika sasa hare. To the blazes.
More fire.
Kila moja ana yake maze. Goma imeshika sasa hare.
See the smoke pass outside the window. We give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, me need more talk now. Hello, Miss Brown, me need more talk now. I see the smoke pass outside the window. We give a puff in my next door neighbor. Hello, Miss Brown, me need more talk now. Hello, Miss Brown, me need more talk now.
To the blazes.
More fire. Kila moja ana yake maze. Goma imeshika sasa hare. To the blazes.
More fire.
Kila moja ana yake maze. Goma imeshika sasa hare.
Yeah. Tajua ini ngoma gani maze. Ka unajua jina. Basta basta. Subi sim. You know how I do.
Subi.
Nina Indian Kusna, chupa ya puski, niko pushin kwa jacket, dani t-shirt couscous. Na burn bush, kama Moses na George Bush. Niki sanif magush, ni upe douche. Niko bila boost, niki spit kwa booth. Niko na gabienga, dani ya boot. Kama spayers, dani ya boot. Museya, niko na zingine kwa boots.
To the blazes.
More fire. Kila
moja ana yake maze. Goma imeshika sasa hare. To the blazes.
More fire.
Kila moja ana yake maze. Goma imeshika sasa hare.
Kauko home umeboeka. Na mood ziko down. Unge check around. Ipiga maround.
fika downtown kwa Miss Brown. Ucheki maze zile za pound. Zile zina fanya vichwa zina dow bound. I mean bow down. Usha tupa mbao. Wale K-Taus jo wachana nao. Wako zao ambia makarao. Misi nakirea muna fikirea tumuta ningilea. Muna fikirea timaida watilia. Nashikilia kaboops kwa sindilia. Crowd ya shangilia apas kumalizia. Muna mezea ni ya wazea. Wase masense ni ya wazea. Wako masense ni ya wazea. Wako masense.
Tuna blazes.
Mofaya, mofaya, mofaya.
Kila moja ana yake maze. Goma imeshika sasa hare. Tuna blazes.
Mofaya.
Kila moja ana yake maze. Goma imeshika sasa hare.
Yeah, ipe upendo ipo palisi. Kwenye sisi kitahamba chizi. Kuko flatmate kwenye kaza mabaa. Vile inafaa. Ipe upendo ipo palisi. Kwenye sisi kitahamba chizi. Kuko flatmate kwenye kaza mabaa.
Tafadhali expect first lady kwa beat kama hii. Ikipump kama street zana e. Robbery town tuki represent washi. Na wazi wanaoji unga na mi. Juu hii sound ya uko flani na mi. N A Z A Z. Toka mau mau wapate uhuru saa tuko free. Kurock my crowd so wanacheza na si. Hawawezi kata instead wana agree. That we the illest kwa hii crowd ya wasani. That's why tunachakuliwa na matini. Wazi masa bina isi.
Mina toka kwa mga, mina toka kwa mga. Kini cheki jicho kam, nalu kio kam. Mimbia, never rise, never fall. Jaja hasili, tali chika. But now I'm stronger, get a superstar. Kebu msela nipedonga. Kito waibika, sleep zina bunga. Much easy, kaunda ni feel. Sing along. Ipe upendo ipo palisi. Kwenye sisi kitahan machizi. Huko flatmate kwenye kaya za mabaa. Vile inafaa. Ipe upendo ipo palisi. Kwenye sisi kitahan machizi. Huko flatmate kwenye kaya za mabaa. Vile inafaa.
Bado ni bado ni bado ni bado ni bado. Niko underground na pekenyua naibuka na kizazi kipya. Check mziki huno wa kisasa. Homegrown Mombasa. Rasta, nimezaliwa kwa chemba za hip-hop. Kezo bari sheba, monsego ndio leba. Negunjua hip-hop, nasumbwa sana kwa hip-hop. The first founder member woko flani. Fujo makelele, nacheza na track test na flow. Napiga hip-hop, popote nipo. Nyoko 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 nyoko.
Niku rap hip-hop, muna clap chop 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 chop. Niku rap hip-hop, muna clap. Kwanya kazi ndana mchezo. Kupanga luga, kiswahili kelelezo. Waga vina, hini kazi si mchezo. Na si uongo, ga, nusa garuza cha. Ganya ngomba, eh. Kwanza geuza track, sema nyaze tema, eh. Kaya hip-hop, mpangu ni kipaji. Kama kurap, nina rap na washikaji. Nacheza hip-hop, nakula hip-hop. Nafaa hip-hop, nalala hip-hop.
Hardcore Uganda, hardcore Uganda. Ipe upendo ipo palisi. Kwenye Swiss Peter and machizi. Huko flatmate kwenye kaya za mabaa. Vile inafaa. Ipe upendo ipo palisi. Kwenye Swiss Peter and machizi. Huko flatmate kwenye kaya za mabaa.
DJ Shwa, Mambo Bad. Capital Mixmaster DJ Schwartz.
Nasema juu ya microphone surambo. Iki ni kilio, juu ya instrumento. Kwenye studio, studio horizon na fupo. Chungu na usia mina cry, oh my. Kwenye microphone na foka till I die, why lie. My destiny,
kick back and relax, DJ Swaz got this.
Kama mata tell me what's the deal. Kama shuja, kanibali himpara kwa hino sana. Elimisha vijana, disciple wa kamlesh na ufwata msafara. Yes, nightmare me ni your horror now. Mastura chabulula. Shell style. Yani baldi yo mimi kitwa kibo. Natema juu ya microphone surambo. Iki ni kilio, juu ya instrumento. Kwenye studio, studio horizon na fupo. Yani baldi yo mimi kitwa kibo. Natema juu ya microphone surambo. Iki ni kilio, juu ya instrumento. Kwenye studio, studio horizon na fupo.
Upusi kiyo kazi. Kama na kipaji, maskini cha movie.
piga mguvi when you get up alone. Flale, mwana adamu, tereki kalamu. Mechewa mistari kwa mwere wa makamu. Tumaka kurasu, MC shibabu. Nafuja mazenge babu, shteku kubabu. Chukwa baya, kuja banya, vichwa vigumu. Bafu za dumu, kuframbo, funika bo. Kusari, shika kama tasu na galamu. Toma jasko na damu, wajibi na damu. Kutoma salamu, jema mabom kasta damu. Yeah, 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 mwaka vina MC.
Valio mimi kitwa kibo. Napema juu ya microphone surambo. Iki ni kilio, juu ya instrumento. Kwenye studio, studio horizon na kupo. Yani valio mimi kitwa kibo. Napema juu ya microphone surambo. Iki ni kilio, juu ya instrumento. Kwenye studio,
DJ Schwartz, Mambo Bad.
Bipita mishi, zinashikana kama DC.
About to listen to the greatest hits of all times. DJ Schwartz is now in control. Capital Mixmaster DJ Schwartz.
Chochea ni pedali mpaka kwa medali. Mafunzo ni DC tu kufunza jamii. I said una ni counseling. Rap mbaya kwa ambulance. Jupa D inavyo flip. Click uba loaded car. Ingia sakwa creep. Tukufanyie kwa mapolo shit. Na use a dick rock. Nazo ni dinks ragged ni script. Najo breathe najo hii kwa MC. Awezi mwa lazo in peace. Hapa D mambo si afatali. Na ndio hapa D rapa si tumbo ya promoter. Amini mali tupo tutajari. Kutila dre, hope you feel so sexy. Tuko gado, mtatu ni dando. Mnato ni dando, sani. Jambazi amevaa kama gentleman. Na scored zaidi 11th end. Kuna ufamia ni ufanga, mwenye J.
Bipita hii shit, zinashikana kama DC na CC.
Na flip script, na bipita hii shit. Na bisha pitu paka NC za BC.
Deepest to click yangu DC.
Na bisha pitu paka NC za BC.
Deepest to click yangu DC.
Mama! Wana biashara mahasla za kama hoka. Duka za upopo kwa soko. Wakubwa wafungwa maradhi. Daktari tayari na tiba. Pamba sindano nikebe za tembe. Harufu za pombe. Ugonjoka homa malaria. Kuhara gonoria. Zaliwa pomwani maisha jangwani. Kugro kuhaso vitabu vilabu. Vinywaji kwa maji. Nuksi jacuzzi. Manjugu machungu. Sheria mapingu. Vicheko vilio. Runinga radio. Reporti DCT bila kanso. Visiti wa kanso, uziri, ukimwi, mipira, uzazi, ufala, ushezi, ujambazi. Ndiyo kazi ya wakazi, wadisi, wa MP polisi, ma MP na sisi. Ndiyo headline plebisi, CNNBC.
Zinashikana kama DC na CC.
Na flip script, na EP, na A-shit. Na visho kitu paka NC za BC.
Deepest to click yangu DC.
Na visho kitu paka NC za BC.
Deepest to click yangu DC.
Tunakuja kuchukua monyo. Keishaka, tunakuja kufungua ndonyo. Kawe ni rapa, tunakuja kukupa onyo. Tuleke vile nafakua. Kasi ipoka iti nila kutambua kamua. Mwombe vile
Mother Mendi ni madinga mazei na enesina. Superstar kwa masri na mafans kwa bima. Nimebambwa na karao na chapasi. Na stima zijabamba nimevuta shada mzima. Hata nimetoka bila sima. Nikao ufike stage alafu speaker zikazima. Na uwanja umejaa na mafan zima. Ni kama drought ikivisit wakulima. Ni kama tali wako akinoki your best friend. Una chapa unataka hanye kila weekend. Umeiba gari ya buda tena ni Benz. Umeigonga na huna ends. Chali mzuri anajidai ati he can't be mine cause Zayn and I. Nimeshikwa nikidish ni Ramadhani. Tena nimebambwa live kwa sahani. Nimefanya bala huko nyumbani. Na kila nikisema hawataki samahani.
Situation ziko nyingi. Zingine ziko poa na zingine hazishiki. Mbona drama tuka wingi. Kila sabala na sijaishi miaka nyingi. Nikienda mjini. Look like a suspect juhadi chini. Situation ni mingi. Situation ni mingi.
Girl, she want me drink Nordic ice. And in a me glass, me can afford even ice.
Attention.
Me write a letter to a girl. Telling her how much I love her in a mirror. Me saying, 17 weeks me await. Not a word from her, not even a phone call.
Attention.
She want me wear diamond ring. But in a me wallet, only got me ID.
Attention.
Me go to visit to her house. Knock up on the door, find her with another spouse.
Tension.
Me find her with her arms around him. Physically pleasing, not your best to arouse him.
Tension.
Me turn around with me anger. Little did I know that I was gonna meet her father.
Tension.
Oh no, what a blunder.
Tension.
Oh no, what a blunder.
Situations they come in, giving in it, take up power, nothing in it, how's it shaking?
Tension.
Bona drama took a wing, kill us all, balana, see Jaishi, me at a ninja.
Tension.
Make it end, I'm dreaming, look like a suspect, too hard to change.
Tension.
Situation,
tension.
Asubuhi na mapema na zizi na mini packs ni napewa
bota DJ Shwaz, Mambo Bad
Lectures wote mpaka bazi run drive. Siku ukifika, kuna kupumzika. Leta talk nyingine ni anze kukatika. Party haijaanza na chapazi mekatika. Mpaka mini packs, paka fegi, paka rita. Oh reggae, kweli leo nitafika. Na bado sina bands, wala bima hata dinga. Ati nani, boyfriend anaringa. Achana na ye, leo nitadance na mwengine.
Mwendo si wakasi dada, sikiza tupate ladha. Najua ni kitambo tangu jipate kwenye dance floor. Unnecessary noise wana leta
more fire.
Wimbo ukicheza you're getting
more higher.
Yeah, what a long time them are waiting for with you
now.
Lyrical seduction in your ear. Little boy and girl them are whining to me sneer. You speak how we are tear. In the party game we are number one player.
Jali G, kuni na kufali G, tuliza moto kufani G,
that's why they call me
kuni nani G, kuni kantai hajali G, kuni mtu kufali G, tuliza moto kufani G.
Yo, they say it's hard to compose a rhyme. I say you out of your mind or you full of lies. Then again, you could be the slow kind. I don't see how lyrics don't hypnotize. Voila, the season has transformed. You got reason to be bored, so now you want more? I'm a server here, but you can't afford. The bill about to get placed on your tempo. So don't even try to resist. Look at yourself bumping to the beat. Get up and get down with a G-twist. Forget the hater, cause the fool's not on the list. Dig this, we came and we took over. Got the keys to the ride and we got sober. We made a oath that we ain't gonna ride for you. So now it's hip-hop, riders to the border.
Huni nani G, huni kantai hajali G. Huni mtu mkali G, tuliza moto kufani G.
That's why they call me
huni nani G, huni kantai hajali G. Huni mtu mkali G, tuliza moto kufani G.
They're taking over my head, dog, they on a hustle. I'm taking over their bread, dog, I'm on a muscle. Try to be cool, but I gotta mumble. Better yet, after that, there's a big tussle. Them tears, boy. Dry your eyes, see the G going, cheers, boy. Don't be mad, cause I say that you're weird, boy. You kinda scared, so I see that fear, boy. Meditating on a cute shorty. Lean body, mean thighs like the chick body. I said, smell tight like the all assorted. If she arresting my ass, then she gotta worry. I'm a legend in the living, and that's that. I grab objects of vices you can't touch. Read all comprehension, it's too much. I know where's these words that bring the rap. Let's go.
Huni kantai hajali G, huni mtu mkali G, tuliza moto kufani G. Huni nani G, huni kantai hajali G, huni mtu mkali G, tuliza moto kufani G.
Get back and relax. DJ Swaz got this.
I hate people that think that I'm on the rise. Yet and still I'm the steel that will not fly. Ask why I got this given data. On this planet I teach you before the chatter. What I compose gets better by the day's weather. That's why they call me Chris to the cantata.
Huni nani G, huni kantai hajali G, huni mtu mkali G, tuliza moto kufani G. Huni nani G, huni kantai hajali G.
Jali Ji, Uni Mutu, Jali Ji, Tulisa Mutu.
DJ Schwartz,
Mamba Best. Washkaji na masoja wanatesa. Pressure. Mavuli juu ya kichwa kuna nyesha. Utaingia ndani ya nyumba bila pesa. Washkaji na masoja wanatesa. Ya magangsta, gangsta, cheza na sisi utapotezwa, tezwa, magonjwa za wizi zinaponyeshwa, wezwa, hangover ni ulevi sulikesha, kesha, mavuli juu ya kichwa kuna nyesha, nyesha, bakuli juu ya meza tuna meza, meza, huna misuli misidani utaweza, weza, ukicheza utajikuta kwa gereza, teleza, Bernardi yuko yadi kwenye meda, meda, masoja kwenye nyumba ni mateja, danger, masoja kwenye nyumba ni mateja, danger, masoja kwenye nyumba ni mateja, yeah, yeah. Mavuli juu ya kichwa kuna nyesha. Pressure. Utaingia ndani ya nyumba bila pesa. Pressure. Washkaji na masoja wanatesa. Pressure. Mavuli juu ya kichwa kuna nyesha. Pressure. Utaingia ndani ya nyumba bila pesa. Pressure. Washkaji na masoja wanatesa. Pressure.
Mayday, mayday, retreat, retreat. Napatia beat, hapa retreat. From the seas and far as seas. Bernardi's a car, set your mind at ease. Elimu ya mziki usilipe school fees. Ikichanganya web referees. Si ushita kili first aid kit. Maoni yangu happening the street. Hustling baka industry. Mainstream napinga slavery. Nachiwara niko sanctuary. Kitu so real siyo forgery. Atrocities a thuggery. Kalamu karatasi ziko Calvary. Kustand farm kwa slam jemedari. Niko shwari kwa hii safari.
Kweli safari.
Mavuli juu ya kichwa kuna nyesha.
Pressure.
Utaingia ndani ya nyumba bila pesa.
Pressure.
Washkaji na masoja wanatesa.
Pressure.
Mavuli juu ya kichwa kuna nyesha.
Pressure.
Utaingia ndani ya nyumba bila pesa.
Pressure.
Washkaji na masoja wanatesa.
Pressure.
Bounce to this. DJ Schwartz, Mambo Bass.
Uso ya pimo ni kiko joana na hana. Na shindo ni tatobo ama ntalala. ni utoto akikwata kwa sawa nile kuzoea kula chakula bila tumaa akili imejaa tani kadhaa za mistari mimi napata jibala jumi mkali Mr. Fire ku try to mess the rap big daddy DEP Nyachinski you be pia chari you be kukaa mpige freestyle hapa we ni rapper na test his favorite rapper semester kaa so ndo utapata degree hapo na dina last born jama PhD hey vidole mbili juu juu niko njizi kuu nataka una support no gun sema uu my damn two boss UGGZ the U.B/KGD tingisha kichwa bro tingisha kichwa tingisha kichwa kauna kubali tingisha kichwa bro tingisha kichwa tingisha kichwa kauna kubali tingisha kichwa bro tingisha kichwa tingisha kichwa kauna kubali tingisha kichwa bro tingisha kichwa tingisha kichwa kauna kubali
uko ndani ya kanina shufu koni sema
la 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 la
umesusha na makara wamekurusha ndani sema
umeingia kiwanda mimi kwanza safari sema
imefika chewa sekwa bima na wema three mpaka mtaani
saa sita sasa kumefika tena nina hamu ya kuburudika tele kila kona kila sai naona mafiki kweli wamepiga makelele all I really need just to make a made it's fine a little girl who be looking at me way nikamona moja mesimama pale kaja kuniuliza eti samahane excuse me rude boy sasa wili aje can I get your name don't you know I'm my way rude boy official let me make your highway get you hypnotized I make you follow my way haya basi nikamshika mkono tuende dance floor bila kuleta shida akani like more kila mtu ana wake wake yule hana wake shida zake zake salsa lingala from techno to waga zote tulicheza mpaka jasho tukamwaga all of a sudden feel a tap on my shoulder
bitch
I'm about to check who messing me slow down kama na mtu mwenye sura kama titu macho ya hasira kama amevuta kitu oh no baby girl never said she got a boyfriend in bigger than Holyfield or Mike Tyson basi mkononi ameshika chupa naye bila shaka ya akautupa upande nikaruka mimi nikavuka nikajificha mbali kabla vita itazuka ndani ya kanina shumbukoni sema
la 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 la
umesusha na makara wamekurusha ndani sema
la 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 la
umeingia kiwanda mimi nipasa safari sema
la 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 la
imefika chewa sekwa bima na wema three mpaka mtaani
la 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 la
paso mbili wewe choti za badika di baridi na change si kamili dema mekungaria nini na ndani ana enea darani utasema nini nasikia kunyora chozi kwa wapi ati nini nina tikiti ya viti mbili na risiti na madem na matiti sasa vipi sare moja hakuna diambo ndani ni kismati tachora mchoro na sifa kwa za mapako za tobako na muwako wakide miyako arudi home kivyako au sio waiter yonare waire niko aire nishikie ndayare na walenje niko apa inje apa inje na nyora sorora wakora wakupora na manjora wakuora kuwa sopa angalao makarao na wanataka zao rakasi hivyo basi ni plow plow ni maganzi na kam what a gun man Mr. Gunman Mr. Troublesome man me don't want none me don't want none of that man so calm down calm down man calm down calm down
ndani ya kanina ashumbukoni sema
la 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 la
umezusha na makarao wamekurusha ndani sema
la 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 la
umeingia kiwanda mimi ni paka safari sema
la 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 la
umefika chewa sekwa bima na wema si paka mtaani
shiki msani kane ameleta nare msalaba na misumari shiki msani
Minita babi, hajui mini nani Nibuti alipata na shit, mavibari Si story na kirende na si story na vipaji Na mi, stop sare na act kisara kasi Njaro za kipanke, monita fall Pantera akisikia mazebeste karada Nshata nuliwa kivako unanisaka Na kidaga, jiusha tuparada Mini gangsta njaro isiku enjoy Bona kama shore we act kama boy Vako yako epandisi Aipandisi njaro yako epandisi Kirende yako epandisi Bebe mama we miniko file niko Usha mesa miniga, usha washa chiko Yani nare, yani jiflane, asha piti wanagare Fuka hii upande, side ya westi Vitisho ni utani, side ya westi Westi, kwa maboy wa visanga Mtashanga, ama dasha kwa vibanda Mtashanga
Sheki msani, tame, ameleta nare Msalaba sumare Cheki msani itane Ameleta nare Mina msalaba Na misumare
Nimewaka ji Kiraka, saa ni mafuaka bado pia ni nataka Nipe katha, saa tisa ni getha Madasha zina waka walhamdulilai Nikantai shore usifiusha Mambo ni kuchemka na minina feel ha Nimekam kwenye truck kuchafua pavilina Katai ya kianani motambua Cheki mbua inajesha dub dub Cheki thugs na mahanis wakibomb in the club Jisheki we, umengara kaki we Umewakilisha, umeshika gaji we Mina dunda mtu akanigusa mtu amekutwa mtu amekufa Jua mina the west ni maumbwa picho mbaya ukuta tumeruka Unavuta jia huna utarusha jia hauta Coalition ni manot stars takupata hadi mwili yako ni kambi kuzabasha
Cheki msani itane ameleta nare Mina msalaba na misumare Cheki msani
Capital Mixmaster DJ Schwartz.
Ya maji kama Zanzibar Naziangusha kama msea kwenda Manzibar Kila restaurant na drop 16 bars Niki swing kagorilla kwenye monkey bar Walisinzi ya kwa truck waka miss idha Sazile na amka alia than kiba Kishuguli zangu kiba usiwezi waste idha Mara napiga show ama na shoot vida Vito zina bounce kama Adidas Old school juu chini label Adidas Napiga freestyle chorus Adibas bars Definition ya MC kuba Masonko niko nao nikitos maglas Mafo On call izo nazo call me back na flash Niko busy biashara nikitafuta cash Badaye mina my boy tuta crash kwa bash Like
Mama zime kumbamba Basi mama ongeza volume ama Utahama
Let's go
Get down, get down Si unajua ni kaisa
Let's go
Get down, get down Si unajua ni kaisa
Let's go Tuna come through niki rhyme na u Nina mic side ya left na ya right side too Niki check villa bank 1212 B-boys waki break kama Shabadu My fans wako bananas kama Tukiambu Na marapu leta kichwa ka Erika Badu Industry ni matatu na Abasi Bu Wale hawaja lipa wana step kagu Mi ufanya vile na jisikia kudu Nangara vile ungara kwa ni watadu Ebu cheki lebo ngepa na jeans ya blue Nimeland na matimba kwa magu Nina t-show mbiti nimedunga juu Juu yake nina hoodie ya Chicago Go Bulls, niko full villa ice ama fridge maju DJ, mandi seongeza sauti juu
Kama zime kumbamba Si mama ongeza kutu ama Utahama
Let's go
Get down, get down
Sikaki ni na
goja
Get down,
get down
Africa na wapani
All over the world
From the soil of the mother Too black, too strong Somebody hold me cause we really about to hurt this From NYC to Dandara I be soaring from the eagle fully legal With my eye on the saddle robot
Eye on the sparrow ear to the street Africa sauce Face to face the rock or death Come contest for Jay Una Vest Came to set the East Africa standards The digital flowers on the land of actors Countries from the New York West Street I'm a broke and never been brand this My spits in a bitch, peace, bitch, kids
All over the world
Shaka mnajua vita Revolution inanuka yeah. Natazama vita na wanakazana Kunusha aroma ya peace kuna Rumors the war na cold warmer Hatiri wanasema tuna sense of humor no more Tukipanda hizi milima za economy slow more Tumelia for long kwa hii song Tuko right wako wrong wako left tuko right Tofauti ya daylight na night
Tofauti ya daylight na night You can't touch the bone marrow Just too deep in the straight too wide fold and arrow Got laptop we'll travel The international now Peep the delegation representing many nations Standing for our liberation Flip the globalization Rock the libation For the worldwide demonstration Hip-hop's universal And we're taking it And we're taking it All over the world
hapa na wacharaza mpaka wanaparara kama Sahara na vumbi ya Masai Mara na Daraden mara kadhaa baada ya saa na kama saa kwanza biashara bana wanapenda sana mara na mitura ingawa miwanga na hara ongeza kidoro twist na baridi moja iwe niwe imara kama Simba Marara na moshi mbili za kerea huku nikijikaza kuninyima kipaza ni kama kumkataza msichana maskara makahaba nishtaka ba kesi mahakama koti masharti na nguo kadha wakadha in the yard I'm the number one champion like chameleon na jeans baggy
are you ready to get down tonight are you really gonna hit town tonight Are you ready for the rhythm? Oh yeah, the rhythm. What are we gonna give 'em? Oh no, the rhythm.
Are you ready to get down tonight? Are you here hitting town tonight?
Yeah.
Are you ready for the rhythm? Oh yes, the rhythm. Oh no, the rhythm. Oh no, the rhythm. Yeah.
Kizeni kitu hiki, aha hii ni muziki Lakini siridhiki, na mambo ya nusu nusu Kama kwa piki piki, hiki ni kitu jiki O cut piki piki, sindio gigi gigi Freaky jiki, hiki ni kiki Rap ambayo haina miguu kama liki liki Hihihihi, chiki 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 Mina shindwa, ni makarawa maraia wanalindwa Hii ni ujinga na ukibonga unabebwa na mahindra Sia tina ringa, ofisa uhingo Lakini si lazima unishike shingo Unani gwara gwara, dio tao miutembea kati ya barabara staki ya sara sara kula huu fika nyumbani wa hara hara mimi si day mwako drone ni dara dara mini kicheki G3 new hepa awase upata chai kake tepa na unashindwa bona joaja nenepa kisha kutega unashikwa mabeka umetoka wapi unaenda wapi unafanya wapi na pesa iko wapi umetoka wapi unaenda wapi unafanya wapi na pesa iko wapi
are you ready to get down tonight are you really gonna hit town tonight Are you ready for the rhythm? Oh yeah, the rhythm. What are we gonna give 'em? Oh no, the rhythm.
Are you ready to get down tonight? Are you here hitting town tonight?
Yeah.
Are you ready for the rhythm? Oh yes, the rhythm. Oh no, the rhythm. Oh, no.
Beat ni fact kama blaze ama kama sukuma wiki na mayonnaise ama kama Lydia Bura na Victor wakiingia kwa gari pamoja hey yeah oh no but anyway ini ya wa KENYAE na wale wa Kenya wako California hey karao kisikia hii anaangusha hey K si atujali tumetoka mbali tafadhali pass the kabasi watu wakati K kama wanati nataka party kama leo ni birthday ama niache we Isi ni kali kazi le magadi ga Wanga zinaona mpaka uko mandani ya Kuoza kaleka, demka kupale na Anatingisha tingisha vitu kathalika Opa sikia hii uko ndani ya Vatican Mi ano Batman, mi ama na African Na kwa wale MCs wote ambaye wanaroga Wacheni kutumia duka beat moja This kabukada
Kabuka this, kabukada Kabuka this, kabukada Kabuka this, kabukada Yo watu wakati ke, watu wakati ke This kabukada Kabuka this, kabukada Kabuka this, kabukada Yo watu wakati ke, watu wakati ke This
Kila wakati kapu, kabuka Baka sangapi kapu, kabuka Baka tenje mechomeka amp I can't stand this on my chant This ime kusha fashion ni kama nyele za pump Kuruka ruka ni kama mume ngara pump Badilisha jina ya camp na kuwa camp
Kabuka
Ini camp kibumbu kati ya kwa dhina Mademwa na matumbo katbele Leo ni leo hiyo ni kwele Daliva sisha huyo leni na kuwa nele Sele nini kama kina mili banini Wawini wanapiga piga tu makelele Da kushika kibare paka uface pandele Wewe tazama mbele Minta fuga nyele ili kuchanuka Kisha minta kupa kitu sika hi Kapu 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 kapu
Kapu kadis kapu kada Kapu kadis kapu kada Kapu kadis kapu kada Yo watu wakati ke, watu wakati ke This kabukada, kabukadis, kabukada Kabukadis, kabukadas Watu wakati ke, watu wakati ke
Na hii kwa hakika, watakatika Mkunywe mavitu nyingi, mutatapika Simama na mgu moja kwa madakika Uniambie kama zimeshika Na zimeshika, kama fikia Fikia, kale kademcho ubaya ananika Na anamshika, sijua na jua nikifika Atajipa, ndio saia na mafikra Jua na bamba, kunyamba kwenye kitanda Shiti zinakasime karangwa
Harufu mbaka kwenye varanda Karamba, nakata handa, squanga
za manga. Labda ntala kuku mzima sima, kabla kuku mbuta chupa mzinga. Lazima lima shamba kisha panda, wezi dishi kabla pika kwanza. Ya bamba kama sampa na unaganja kwa jampa. Beya yeka fanta pana mwacha mwacha. Bitya chapa kama hicha kasha. Atyaka tyaka 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 tyaka. Kama nzika kitingi chama tyaba.
Kapukada, ndio watu wakatike, watu wakatike. This kapukada, kapukada, ndio watu wakatike, watu wakatike. This kapukada, kapukada.
Capital Mixmaster DJ Schwarz.
Watu wakati ke, watu wakati ke, watu wakati ke, watu wakati ke, watu wakati ke.